Enteekateeka ez'omuwole gw'amasomero ogw'abuli mwaka zonna ziwedde era olukiiko olutesitesi lusabye abazadde okutwala obudde bagwetabemu basalewo amasomero amatuufu gye banaasomeseza abaana. Omwoleso guno ogutandika kwosa nkya ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 23 okutuukira ddala nga 25 gujja kuyamba abazadde okumanya amasomero amatuufu mwe balina okusomeseza abaana baabwe. Bannabyanjigiriza bazze bawula abazadde okuteeka abaana mu masomero ge basobola baleme okutaataaganya emisomo gyabwe. Omukwanaganya omwoleso gw'amasomero ogw'omwaka guno Sega Elias ategeeza nti omulundi guno omuwendo gw'amasomero agenda okwolesa gweyongeddeko ate nga n'omutindo gwago mulungi. Sega yasabye abazadde b'abaana abalina ebitone eby'enjawulo obutasubwa mwoleso guno.
Tubadde ne bannaffe ng'olukiiko olutesitesi nga tuli mu kulambula ekisaawe ky'ekitebi primary awagenda okubeera omwoleso guno okulaba nti buli kimu kitambula bulungi nnyo, ebyokwerinda by'abazadde bagenda okujja okufuna amasomero ge batwalamu abaana baabwe na buli kimu kyonna, era nga tukakasa nti tubadde n'obukulembeze bw'essomero lya kitebi primary buli kimu kyonna tulabye nga kirungi, era tukubiriza b'amasomero bonna bonna abakyali eyo bajje bawandiise amasomero gaabwe. Abazadde tubakubiriza amasomero munaatwala abaana buli munfuna yammwe yonna yonna weegali, era tubakubiriza mujje totuuleeyo kugamba nti omwana tagenda kusoma nti oba olemeredde okuweerera omwana, jangu ku lunaku lw'okutaano ngenaku z'omwezi 23 ne ku lw'omukaaga ne ku sande amasomero weegali aga primary aga secondary ogenda kuva mwoleso guno ng'ofunye essomero mwotwala omwana wo.
Sege yakikaatiriza nti mu nteekateeka eno amasomero agawerako agakuyamba ku baana ba Buganda okusomera ku bbasale nago geeyongedde kwe kusaba abazadde obutasoma mukisa guno.
Ate ku mulundi guno ekyenjawulo kye tufunye, tufunye amasomero nga gewaddeyo okukwatira ku bazadde baffe olw'embeera y'ebyenfuna eri mu ggwanga buli muzadde teyenkanakana na munne, nga era amasomero gano gewaddeyo okuwa abazadde ebbasale ez'enjawulo eri abaana abakola obulungi mu bibiina, abaana abalina ebitone eby'enjawulo nga emizannyo, katemba, kuyimba n'ebirala bingi nnyo okusobozesa omwana wa Uganda okusobola okusoma naye atuuke ku ddaala eyeetaaga. So omuzadde totuuleeyo.